Tusanyuke nga twebaza lyakira kuba tukumye mu ngeri atennevu ab'emikago bangi bonna mpewo nze be twasoma nabo mbalanga satu obwongo bwanta wankanye mukali na byonna byenkoze nsazeewo bbirya naawe byoterekereza byonna mpewo mpaawo ky'oligenda nakyo mukke kava wabula nsonda nnya ky'okkontami gwe tokuta toyisako nja ntula wafenkenya okuva edda nedda neero nena gwe walya ne yesu ye waba kyatatya olaba bakamwe nnyo bonna onona wameketa safimbi n'enkutikka engule singa bakozi b'ebive b'olya kale bano babanaddiini nga gboyisa mbutufu bishopu okuba otya ennoga n'ebinyo n'otega kale kalinga kapa bino byeweekaza kaza bukeero nkimye okundesa usharoni abugane nako tulyanga emmere bawo byenkoze nsazeewo byonna kambirye nga ntemya nedda nsonda nnyo ntamye kikyo tulyanga emmere bawo nsonda nnya wansi nakugamba nnyolya gwe wagaya yazaala ssimu kati ndaba bifaananyi ng'olumya nango negeza mu kale kyokka ndaba nsonda nnya wansi nakugamba nnyolwa bwe wagaya jjajja eyali azaala ssimu kati ndaba bifaananyi ng'olumya nango negeza mu kyokka ndaba era lw'olikeera ng'osazeewo nkime nakwetegekera nawe ojjanga omanyi bino by'otujoga balisanga okazi yanakunyoza kikomando w'ennondabe naye oli kantu kyatusomba otuya otulesa abatiinira banonywa bbiya abawagizi b'emipiira bonoonona n'abasambi n'obafambya entege kati nno by'oterekereza byonna mpewo olina okukitege ziga atolye kukuma walugano kulya ekyamakulu kyendabye tukyeze enzigi mbakuyiga kunywa nze singa ondaba singa nguzinduka n'ensuula enjuba nze nfiira ku mupiira gwokka soka liigi y'e Buganda n'ebulaaya ebule soka Kensawo Birmingham na Stony Villa Liverpool ng'emanyi nnyo endira Barros Norway ni babikodyawo mpomerwa nnyo endira kati tuyimbe soka ffenna mpomerwa nnyo endira kati tuyimbe soka soka aseno mwemuke nsawo aseno emanyi okusama n'erudi yesuza salongo yebula yeringa vira mwetandika okuzenya yendesawo emmere simani ne maya kashle kole lumbagane kole yoye aseno kanu musambi nnyo saako vira lezi waguwa henle gorishua kanu musambi nnyo saako vira lezi waguwa henle bagorishua seno ntiyebulaye kira mama.
Soka!